explosion.
Byandinsanze sibibane kubagiza bino tebyandinkanze oli mulungi jeni tewandye kyanze kunyigiriza mutima ebyo sandye taze nalimanyi wantegera sina waddala nkyazisonda simunyetawanya nabano busulu babanja olusimba nkyokuswala neola lwakuba omwagalwajja kyalo kyaneeta mwadda byannemandye nomunda ofaaki obutasima bwaki byonna byemmenyese nga ntobaku obisudde tale mbuuza ofaaki obutalinda bwaki munonemmenyeka nga nkola kulaba byabule obunyama bunji omutima sigwakyuma mbalabalanya sikyagaaya uyo sinzidde kunkoona ng'omwoyo nfundidde mu nsonda
enyani mbwomukwano gwotegwaloka omusango gwani kiyemu byonna kyesaakuwa
tumma mapesa ng'omukwano obwoti saagala kubusabusa muno maybe kulukusa kayonya k'omukwano gyendi bisoboka sisabye ebingi
ofaaki obutasima bwaki
byonna byemmenyese nga ntobaku obisudde tale mbuuza ofaaki obutalinda bwaki munonemmenyeka nga nkola kulaba byabule
okay. Mbadde manyi bulijjo abantu basinkana ne baagalana omunayambako munne bezimba ne bafuna embeera ennungi naye okuyagala byakati amula ekyo sibiina sibiina it is okay it is what it is
ofaaki obutasima bwaki byonna byemmenyese nga ntobaku obisudde tale mbuuza ofaaki obutalinda bwaki munonemmenyeka nga nkola kulaba byabule.